Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi Yathanda Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi Ngoba ngiyathanda Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi Ngiyakuthanda baby Ngifuna still impilo yethu yonke Ngifuna still impilo yethu yonke ndawonye Ngifuna still kahle Ngiyakuthanda baby Ngifuna still impilo yethu yonke Ngifuna still impilo yethu yonke ndawonye Ngifuna still kahle Ngoba ngiyakuthanda baby Bayakhuluma abantu Bayakhuluma kabi ithemba lami Bayakhuluma kabi ngathi Kodwa ngiyakuthanda wewe Bayakhuluma abantu Bayakhuluma kabi ithemba lami Bayakhuluma kabi ngathi Kodwa ngiyakuthanda wewe Bayakhuluma abantu Bayakhuluma kabi ithemba lami Bayakhuluma kabi ngathi Mina ngiyakuthanda Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi Ngoba ngiyakuthanda Thandwa sami ngicela ungabi ethi Thandwa sami ngicela ungabi ethi